waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Shirkadda Optus ayaa bixisay ganaax gaaraya $100,000 kadib markii ay ku xadgudubtay xeerarka ka hortaga khiyaamada internetka, taas oo u fududeysay kooxo tuuga ah in ay beegsadaan macaamiisheeda. Shirkadda labaad ee ugu weyn dalka ama ugu weyn shirkadaha isgaarsiinta Australia ayaa bixisay in ka badan $820,000 oo ganaaxa markii ay burcadda internetku marar kala duwan soo jiireen nidaamkoodii hubinta aqoonsiga, taasoo u saamaxday in ay galaan akoonada bangiyada ee macaamiishooda. Hay-adda isgaarsiinta iyo warbaahinta Australia ayaa sheegtay in aan la aqbali karin in shirkad isgaarsiinihi ay hirgelin weydo nidaamyo adag oo lagu xaqiijinayo aqoonsiga macaamiishooda. Hogaamiyaha mucaaradka Susan Lee ayaa ammaan u jeedisay senatorkii hore xisbiga Liberaalka oo iskaga baxday xisbiga kadib markii ay caro ka qaaday dhaqanka qaar ka mid ah xildhibaanada hadda jooga. Holly Hughes, oo ahayd senator ilaa doorashadii May, ayaa ku dhawaaqday iscasilideeda talaadadii oo shalay ahayd, iyada oo sheegtay in aysan sii taageeri karin Miss Lee. Mar ay la hadlaysay idaacadda 2GB ee Sydney, Mr. Hughes ayaa qaar ka mid ah saaxiibadeeda siyaasadda waxay ku tilmaantay inay yihiin kuwo tabar yar oo caajis ah. Waxay sidoo kale sheegtay in isqabqabsiga guduhu uu ragaadiyay xisbiga isla markaana ay ka luntay jihadii. Miss Lee, oo iyana la hadashay barnaamijka RN Breakfast ee ABC, ayaa xustay saaxiibtinimada ay la lahayd Miss Hughes, sheegtayna in ay Miss Hughes dhowaan maqaaxi ka iibsatay bartamaha New South Wales.
Well, he's a dear friend. I've known her for 25 years and, you know, we're still dear friends. She's, I should say to your listeners, she's recently moved to the Central West.
Holly waa saaxiibad qaaliya. Waxaan aqaanay 25 sano, welina waa saaxiibad qaaliya. Waxaan u sheegay dhageystayaashiina inay dhawaan u guurtay Central West si ay u furato pub ama hotel ku dhow Lithgow. Waana meel ay macaamiishooda xikmad isku weydarsan doonaan, ayay tiri. Khasnajiga New South Wales Daniel Mookie ayaa sheegay in ay dowladdiisu diyaar u tahay tanaasul kadib markii isbedeladii magdhowga shaqaalaha laga hor istaagay toddobaadkii hore. Isbedelada la soo jeediyay ayaa ujeedadoodu ahayd in hoos loo dhigo kharashaadka barnaamijka magdhowga shaqaalaha ee ugu weyn dalka. Mr. Mookie ayaa sheegay in dawladdu ay hadda diyaar u tahay inay wax ka bedesho hindisaha sharciga iyada oo la jaanqaadaysa talooyinka xildhibaanada madaxa bannaan, isla markaana ay dib u soo celin doonaan si mar kale loogu codeeyo.
The government will also commission the chief psychiatrist to devise a better system for psychiatric assessment in workers' compensation claims. As I said last week,
dawladdu waxay sidoo kale u xil saari doontaa dhaqtarka guud ee cilmi nafsiga in uu sameeyo nidaam ka wacan kan hadda jira oo lagu qiimeeyo magdhowga shaqaalaha ee dhaawacyada maskaxda. Sidaan sheegay toddobaadkii horena, waxaa loo baahan yahay in la helo sidii lagu gaari lahaa habka wanaagsan kan hadda. Waxaan doonaynaa in dhakhtarka guud ee cilmi nafsigu uu ka shaqeeyo dhammaan arrimaha adag ee la xiriira sida loo qiimeyn karo naafoobidda iyo awoodda uu qofku shaqo ku qaban karo, ayuu yiri. Dadka New South Wales kaga dhawaaqa halkudhigyada naadsiga ayaa lagu tuuri karaa xabsi, taas oo qayb ka ah dadaal lagu ciqaabayo laguna soo bandhigayo kooxaha garabka midigta fog. Sharcigan cusub ayay dowladda New South Wales soo bandhigi doontaa maanta oo Arbaca, kadib markii 60 qof oo neo-nazi ah dhar madowna ku labisani ay 8 November ku bannaan baxeen afaafka hore ee baarlamaanka New South Wales iyagoo ku qeylinaya erayo naazi ah. Si kasta, si qof kasta aan idhaahdo oo ku celiya halkudhigyada naasiga ayaa la xidhi karaa 1 sano oo xabsiya ama lagu ganaaxi karaa $11,000. Dadka erayada ka yiraahda meel u dhow synagogue, iskuul yuhuudiya ama matxafka yuhuuda Sydney ayaa ciqaabta loo labanlaabi doonaa. Booliska Federaalka Australia waa AFP ayaa ardayda caalamiga ee dalka ka tagay uga digay inay akoonadooda bangiyada iyo aqoonsigooda ka iibiyaan dadka dambiyada sameeya. Kooxo dambiilayaal ah ayaa ardayda jaamacadaha ku hungureeya lacag dhan $200 ilaa $500 si ay ugala hadhaan dokumentiyada aqoonsiga iyo isticmaalka akoonadooda bangiga ee Australia. Dambiilayaasha ayaa markaa u isticmaali kara aqoonsiyadaasi inay dad kale ku khiyaameeyaan ama lacag uga hadaan dadka u nugul ee Australia. Aqalka wakiilada Mareykanka oo ay maamulan xisbiga Republicu ayaa si aqlabiyad ah u ogolaaday in la shaaciyo dhammaan faylasha ay wasaaradda cadaaladdu hayso ee la xiriira Jeffrey Epstein oo ah dambiilihii lagu xukumay galmada intii aanu geeriyoon. Natiijadan ayaa timi kadib bilo uu madaxweyne Donald Trump ka hor uu hortaagnaa isaga oo ka laabtay diidmadiisii 2 maalmood oo ka hor odaynta. Codbixinta ayaa ku ansaxday 427 qof oo ha yiri iyo hal diiday, waxaana qaraarka hadda loo gudbinayaa aqalka sanadka. Siyaasiyiin badan ayaa hadallo dhiirigelin leh ka jeediyay halkaa, sida Thomas Massey oo ka tirsan xisbiga Republica oo siidaynta faylasha ku tilmaamay guul u soo hoyatay dhibanayaasha Epstein oo dhammaan iyo dhammaan dadka galma ahaan loogu xadgudbo.
We'll reclaim the people's house with this vote. It's going to be a victory for survivors, not just survivors of the Epstein sex trafficking scandal.
Odaynta waxa aanu ku soo ceshan doonaa aqalka shacabka. Tani waxa ay noqon doontaa guul u soo hoyata badbaadayaasha oo aan ahayn kaliya kuwa ka badbaaday fadeexadii Epstein, balse sidoo kale kumanaanka dhibanayaasha ah. Qaarkood ma noola, hadda qaarna way isdileen. Dhammaantood wax ay wadaagaan oo laga qaribay dhallinyaronimadoodii iyo qaybo badan oo ka mid a noloshooda, laakiin hadda way soo ceshanayaan annaguna waanu ka caawinaynaa, ayuu yidhi. Haddii aad dhegaystay aad tahay ama aad taqaanid qof u baahan in uu ka hadlo tacadiyada galmada, rabshadaha qoyska iyo wixii lamida, waxaa la wici karaa 1-800-RESPECT oo telefoonkoodu yahay 1-800-737-732 ama booqo idinhundredrespect.org.au. xaalad degdega haddii aad ku jirtana waa 000. Wasiirka arrimaha dibadda ee Falastiin ayaa soo dhaweeyey go'aanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ansixiyey qaraar taageeraya qorshaha uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku doonayo in lagu soo afjaro dagaalka Gaza. Qaraarka ayaa ogolaaday in xasiloonida iyo dejinta loo dhiso ciidan loo diro marinka Gaza, waxa uuna soo jeedinayaa in la sameeyo maamul ku meel gaar ah oo kormeera dibudhiska, soo kabashada dhaqaale iyo hanaanka hubka dhigista. Wasiirka arrimaha dibadda ee Falastiin Varsen Agapekin Shine ayaa sheegtay in qorshahani uu yahay tallaabadii ugu horreysay ee lagama maarmaanka u ah wadada dheer ee nabadda, laakiin waxay intaa ku dartay in laga shaqeeyo arrinta ismaamulka Falastiiniyiinta iyo mustaqbalka madaxbanaanida Falastiin.
It means that there are other issues that we need to tackle. It means we need to ensure that this is governed by international law, that it's not divorced from
waxay ka dhigan tahay in ay jiraan arrimo kale oo u baahan in aynu wax ka qabano. Waxay ka dhigan tahay inaanu hubino in tani ay waafaqsan tahay sharciyada caalamiga ah oo aan laga saarin bayaankii New York, isla markaana ay si dhab ah u qeexayso xaqa ismaamulida, ayay tiri. Kooxda Hamas ayaa mar kale ku celisay inaysan hubka dhigaynin, balse maamulka Trump ayaa sheegay in qaraarku uu gacan ka geysan doono wiiqista awoodda kooxda. Dalka Japan ayaa soo saaray digniin amni oo ay ugu baaqayso muwaadiniinteeda ku sugan Shiinaha in ay kordhiyaan feejignaanta oo ay ka fogaadaan meelaha ay dadku ku badan yihiin, iyada oo xiisadda ku saabsan muranka Taiwan ee ka dhexeeya labada dal ay sii xoogaysanayso. Xiisadda ayaa cirka isku shareertay bishan kadib markii ra'iisul wasaaraha Japan Sanae Takachi ay u sheegtay baarlamankeeda dagaal in dagaal uu shiinuhu ku qaada Taiwan uu keeni karo in Japan na bixiso jawaab military. Shiinaha ayaa arrinta ka falceliyay isagoo ku booriyay muwaadiniintiisa in ay joojiyaan safarada ay ku tagayaan dalka Japan, isla markaana sheegay in ra'iisul wasaarihiisu uusan qorsheynaynin inuu la kulmo Mr. Takachi xilliga shirka G20 ee toddobaadkan. Qaramada Midoobay ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo sii daayo, waxaan u maleynayaa warka waan akhriyay, waa ka boodayaa saadaasha hawada ayaan u boodayaa ee maanta ee waddanka magaalada Perth waxaa laga filayaa duufaan suurtagal ah oo temperature kuna ama heerkulkuna uu noqon doono sida la filayo 38 degree. Adelaide qayb ahaan daruur 21, Melbourne qayb ahaan daruur 22, Canberra inta badan qorax 27, Sydneyna qorax 26, Brisbane waxa weeye daruur ahaan 28, Darwin waa duufaan suurtagal ah 33, halkii dollar Australianahana maanta waxaa lagu sarifayay $0.56 Mareykanka ah, €0.56 ah, iyo $0.15 New Zealand ah. Warkiina intaas ayuu ku dhan yahay.
Madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.